Izikronike zokuqala isahluko 8 verse 1. UBenjamini wazala ubela izibulo lakhe noAshibele wesibili noAhala wesithathu. Verse 2. NoNoha wesine noRafa wesihlanu. Verse 3. Ubela wayenamadodana ngoAdari noGera noAbiwuti. Verse 4. NoAbishua noHanamani noAhoa. Verse 5. NoGera noShefufani noHuramu. Verse 6. Nanka madodana kaHewuti izihloko zezindlu zawise zabakhe eGeba ezathunjelwa eManahati. Verse 7. Zathunjwa ngoNahamani noAhiya noGera owazala o-Uza noAhihudi. Verse 8. UShaharayimu wazala abantwana ezweni lakaMowabi esemukusile uShimi noBahara umkakhe. Verse 9. Wazala kuodeshi umkakhe uJobabi noSibiya noMesha noMalikamu. Verse 10. NoJewuse noShakiya noMirima laba bengamadodana akhe izinhloko zezindlu zawoyise. Verse 11. Wazala kuShimu Abithubi noEliphahali.
Verse 12. Amadodana kaEliphahali ngoEbele noMishamu noShemedi abakha iOno neLodi nemizana yalo.
Verse 13. NoBeriya noShema babe izinhloko zezindlu zawoyise zabakhe eAjaloni abagxosha bakhe eGati. Verse 14. NoAhiyo noShashaki noJeremoti. Verse 15. NoZebadiya noArati noIdere. Verse 16. NoMikhayeli noJishipha noJoha amadodana kaBeriya.
Verse 17. NoZebadiya noMeshulamu noHiziki
noHebhere. Verse 18. NoIshimirayi noJiziliya noJobabi amadodana kaEliphahali. Verse 19. NoJakimi noZikiri noZabidi. Verse 20. NoEliyenayi noSilethayi noEliyeli. Verse 21. NoAdaya noBeraya noShimrati amadodana kaShimeyi. Verse 22. NoJishipani noEbere noEliyeli. Verse 23. NoAbidoni noZikira noHanani. Verse 24. NoAnaniya noElamu noAnitotiya. Verse 25. NoIfideya noPenueli amadodana kaShashaki. Verse 26. NoShamusherayi noShehariya noAthaliya. Verse 27. NoJahareshiya noEliya noZikiri amadodana kaJerohamu. Verse 28. Labo babe izinhloko zezindlu zawoyise izinhloko ezizukulwaneni zabo bahlala eJerusalema. Verse 29. EGibiyoni kwahlala uyise kaGibiyoni ogama lomkakhe lalingumahakha. Verse 30. Izibulo lakhe lalingu-Abhidoni kanye noSuri noKishi noBhali noNadabi. Verse 31. NoGedori no-Ahiyo noZikeri. Verse 32. Kepha uMikiloti wazala uShimeya nabo bahlana bafowabo eJerusalema malungana bafowabo. Verse 33. UNeri wazala uKishi, uKishi wazala uSawule, uSawule wazala uJonathani noMaliki, Shua, noAbinadaba, noEshibali. Verse 34. Indodana kaJonathani yayinguMeribali. UMeribali wazala uMika. Verse 35. Amadodana kaMika ngoPithoni, noMeleki, noThareya, noAhazi. Verse 36. UAhazi wazala uJehohada. UJehohada wazala uAlemeti, noAzimaveti, noZimri, uZimri wazala uMosa. Verse 37. UMosa wazala uBineya. URafa wayeyindodana yakhe. NguEliyasa indodana yakhe. NguAseri indodana yakhe. Verse 38. UAseri wayenamadodana esithupha. Amagama awo yilawa: uAzirikamu, noBokeri, noIshmayeli, noShehariya, no-Obhadiya, noHanani, bonke laba bengamadodana ka-Aseli. Verse 39. Amadodana ka-Esheki umfowabo ngu-Ulamu izibulo lakhe noJewushe owesibili
no-Elifeleti owesithathu.
Verse 40. Amadodana ka-Ulamu ayengamaqhawa namandla ansala umtsalo ayenamadodana amaningi namadodana amaningi eyikhulu amashumi ayisihlanu labo babengamadodana kaBenjamini.